Universe Entertainment, feel the music.
If the great tribulation must occur first, for the spirit and the bride to cry, "Come, Lord Jesus, come," would be like demanding payment on a debt that wasn't due for 7 years. A post-anything rapture flies in the face of many scriptures which clearly demand a coming of Christ that could occur at any moment. Christ himself said, "Let your loins be girded about, and your lights burning, and ye yourselves like unto men that wait for their Lord." Such a command would mock us if Christ could not come until after 7 years of tribulation.
From X-Bates.
Osana matamva utenga, nangali kutiko zatitenga. Akuti lili lalipenga koma zi, kapena makutumu muli mpenga. Zinayambila ndia gogo wao, zinapita kenako ndia longo wao, mwina tivazina. Ndia hapa ndizo mwezo ntawi ya tutiku vabe, ndia mpaka liti sizi kuchitika tiku fabe. Kuzalinga lila ntuma ziku maza umba, zinga chitike ndachi mambuye nku maza pompa. Ngelo walipenga masaya nku maza pompa, kundipeza mtima muzingini zisali proper. After kujaso mutu ntima uku makana, abuela bwanja sana njoye maka awa ana. Kuma soye na goma liza geri sana peze vepena ama Malasuni ena sana peze baby. Dikusewa mbali nkagani zopanda siza, mwina nditenge drink ya ukari. Dipeka tuyo jomba ndiye seku ziwala. Yoze once hopa no glass ingane ya ziwala.
Dosa, dosa, dosa.
Davetsela pachi yambi mpaka pa matelo, ndienda tumidwa ndiku yanke ndinengelo. Umati wazitaya paja unapemba belo, kutenga kabanga ndiku tila ndinalipotelo. Davetsela nkukumbutse na wanchinga lawa, antu wa mabadwa ena ziko salilawa. Koma nyango nintawi sizi na musoko neze, ndiye usapusi tike ndafu na nkunongo neze. Hey, I say, aziwe tse anasi ndiga longo, I swear inga tisula pa posta kedo ngondo. Ii nde jongo funika nkupinda mawondo, utenga ndiyo mwe unda kusambila mawoko.